watu dokkondiral hakille leydi ndi dow laamu hakkundeejo maadu sa awi transition o haani yaarude sijo tamani e union de radio television libre du mali piani dun debere kertido sijo tamani humpitide fa faame halde fa hawre
Oyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde hollitindi wide bete hande min kunci studio fu min gari min joddini do nokkuno dirtedo CIC beto botu do lamu hakkundeejo hani wadde le leedi meden di o do botu dati fu be kani han nangude nyaloma hande do dati hedi kani nangede le hen fa jeewa yalla jam e deejer ko darte te ko an hewte le leedi meden di honno biiru minute tan wattu jono Umar way galo kanyo joodi do mikoroji di do kanko noddirtedo no humu jiro kanko joodini to ogi jam e to dum woni arande mudum fu o do boto fuddan do bomako do dum wara dum jokkite le region ngaji di fufabe jewto yalla hono bibbe leedi ndi fu kan hokkindirde juudo faamu fu totta hakkille mudum hono leedi ndi wori nyaloma hande no caggal mudum du boto modo waran jokkite do bomako do bamde sappo fa yotto sappo e goe sappo didi lewru septembre worondo fedde nodir sen speed woni kippitibe lamu Ibrahim Boubacar keeta kambe kokki dido kabaruji fa kedden famtade kedden Aminata Diallo
golleji arandeji e kawritan gal li sembe mudum fawota e bamgol tobbe mawde e le region ajidi gouverneur MP kanyu en lato horebe kawrutede yimbe tawtebe e ngal gollal du woni parti politique ngaji balé société civile M5RP balé tinyinde tobbere jang e DRE to aljitu syndicat ngaji kanyin e pelle godde fa warde e felle yottinobe kabaruji be tawete e de kawrude jorda kalden tagal gollal arande wangal kawrute kodde ngadan sappo sappo goho sappo e didi lewru septembre warun do CICB bamako lingal kawrital dido heyabe region ngaji di kanyi e yimbe gombe tiagal leedi be tawete e maggal non holliti CNSP fana de kawrute woni hollitinde laavi laam hakkundeejo o yarata tobbe kande bameede hen golleji kandi wadeede hen fu wadete leedi jonda kaldeji bibbe leedi miccitinde tan e le leedi ndi laavi kewdi dokkama bangal no laam hakkundeejo o haani yarde do mali do to bangal tiagal leedi to seriya o ka wajimbini kananke o laam hakkundeejo joddine mo laato civil fana jukkoji mabbe ni baawi
hollitindi wiide fa hande no oɗo boto goto mo wondi e jokkitede ɗum woni les région ngaji ɗi fo les leydi meɗen ɗi kamɓe gouverneur ngaɓe gomɓe le oɗo nokku ɓe mbi ɗum woni ko noddirte terme de référence ngaji ɗi ɓe gondi e ƴewtade ɗum toon honno fedde nde ɓe noddirte CNSP hippitimɓe laamu Ibrahim Boubacar keta o kollitiri wiide fa keɓen famtare keɗɗen mumini sende bo
kambar kaldal joingol laamu hakkunerejo keƴaɓe laamu les région ngaji kay ana wondi gollude du majjum ɗo gonɗen joni ɓe gaɗi imma daraji kewɗi yalla ɓeɓe keɓa hakkillaji yimɓele do talki kan ɗi tabbede e faminde yimɓele du majjum yo ɗum Mamadou Zoumana Sidy Bé gouverneur région kay holliti wiide
tukay min gondi de imadaraji e humpitingol bangal kala pelle guduɗe min kay mine gikkani yargol yeeso muɗum saabu gila ko holta ele journal télé keño o yimɓele hewɓe holliti gara hawrude hen holti tan tan kay koɓeɓe jeeɓaka fewi kabaru muɗum bangal jaabuji ɗi kay sonni en foof eɗen jiɗani jamma leydi Mali ndi siki wala kabar o latoto
gawo ton ɗum noon ɗum wurri keƴaɗo laamu général Sidy Kissamake holliti wiide ɓeɓe golla bangal mum e wimakko yalla iɗum heɓa lawol ana haani kala yimɓele fo gaɗa hen juuɗe mabɓe
andon wiide siki wala fewi golleji ɗi na gondi yarde yeeso les région gawuɗo hewti yo dow kabaru laamu hakkunajo o noon min kullitan bawɗo emen foof bangal muɗum yo hunde yalande sanne les région gawuɗo tiɗala foof min jeeya bangal muɗum goto foof no dontan yi noddede e oɗo batu o yalla heɗade ko haalata guɓɓal CNSP
an don wiide kaldal ana haani waɗeede nde région ngaji leydi ndi fuu ka gouverneur région yokaji kolliti wiide kambar ɓillugol wattu sertaɗo ɓe mbaway lalinde kaldal ɗi
sikiraɓe ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓude ɗum ɗo statti amen whatsapp numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe joyi e goho no noddimin do oɗo numéro wiyamo maire maire 37 321 aywa hollitindi wiide fa hannde honno mbiru min nota miɗen jooɗi nokku noddirteɗo CICB mi hollitan o wiidirde ɗum woni jeena yemde ƴaɓɓirima ɗo silimaji jetti miɗen tawa le nokku amen o wattu joni o kala maggal pat en ɓe fa yettoyo yimɓele pelle société civile en kañe pelle politique ɗe fof ɓe puɗɗinade ɗum woni nokku noddirteɗo CICB ɗo wattu joni eɓe gondi landinde bato o kay o fuɗɗay tafen malinkoɓe hewɓe kañi en gondi yewande dow hen gikkello bo oɗo boto kanɗo wadde le leydi meɗen ndi le majjum fa yettoyo kamɓe ɗum woni gomɓe le dina chrétien kañe gomɓe le dina arsilama ko fuɓe mbiyaɓe jikkini do hen gikke lobbo fa keben famtade fa de kedde mumini sen debu
ewtude nuygal sariya leydi mali kambar jokolal lobbo lamu wana ko bonni dum woni hakkile yimbe le dina hewbe ka bendara patisariya yokaji meme yodun daniel tira neddo fedde eglise protestant leydi mali holliti wide
andon no enen kanno yidude ƴewtade kabar muɗum komin dontani ɗiɗo batuji ɗi yo ɓe totta laamu hakkunaji o golleji hakkika ɗi hani gollede do kabaru talku jam e dewral ƴewtagol sariyaji wutiji e fedde amen yaɓaki fi ƴewtagol nugal sariyaji ɗi e lewatangol hakkillo dinaji kewɗi goodi leydi malindi
secrétaire général au conseil islamique leydi mali kay ndari yalla transition o ana waɗɗe no woɗiri ana hani ɓe gattana hakkille kala yimɓele leydi ndi yo ɗum mamadou jamutene holliti wiide
min mbila wiide ele oɗo wattu laamu hakkundejo gueɗɗe kaldal hani huccinede hoore ele wattangol hakkillo heƴaɓe ɓeɓe lendi foof dow ko hanni gollede ele laamu hakkundejo o dow dinaji ɗi kala ko tawa sifa dina ma dun politikaku yo goto foof tawe tun yalla eɗen denta huccinde hoore ko jiɗɗen leydi mali ndi laato
laatike yimɓele dina chrétien na alislama en guike mabɓe ana dow kaldal lobbi yalla e ɗum walla leydi ndi yarde yeeso e joinde laamu hakkunerejo lobbo
hollitinde wiide fa hannden kanko Ibrahima Boubacar keto laamu makko hippitama ley nokko iɗum wara balɗe nogay ñalloma hannde no kamɓe ministére ɓe kamɓe gaɗi ɗiɗo immadraji soɓe kuncimo iwde toon fadde ministére ɓe immade jaati fedde nde noddete M5 nde ana wonduno e wadde immadraji muɗum wakkati fof ɓe jaltan le leydi ndi ɓe mbi hisina hoorejo leydi kiɗɗo o yoppa nokku o nden waɗi so ministére ɓe do kiɓɓintini golle o hollitinde wiide ñalloma hannde no ko heewi jamare nde ana domtiri no laamu hakkundejo hani waɗirede saabi de ɓe kollitiwde le ko ƴaɓɓino ko yurku yurkuji kañe ko nandi e muɗum fof matanoma le hen fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Sama Sekou
bangal jande emuji cakkita hitan ɗi foof bantinama batte mutere golle syndicat musil en lollirɓe signataire du 15 octobre 2016 e on wattu goto o janguinoɓe jande dowre ɓe neldi talki mutere golle ndu himmeji sappo goni e muɗum e oɗo wattu toɓoji ɗi bonodaji ndiyam ɗi mawni sanne ndemaɓe yogaɓe jaati nam bemba batte guidali dow golle ndema mabɓe e ɗiɗo alhaaliji ɗi ɓeydike jukkoje CDAO dow leydi mali ndi laatiɗe sababu hello e gulliɗo kewɗe leydi ndi e oɗo alhaali tiɗɗal jande kañe cellal woni ko battu mawɗo dow jogola laamu hakkundejo o fuɗɗata ñande asawere leydi mali wattu seeɗen fadde fuɗɗugol golleji ɗi malinkoɓe hewɓe yila mabɓe yo weltere le jogola laamu leydi ndi micitinan wiide kawrute kewɗe gaɗama le ɗeɗo balɗe ɗe hakkunde CNSP kañe baale kewɗe leydi ndi ewde halnana en yettade syndicat ji baale politikoji e ko nandi munen so bangal jamare nde mo fof e mijo muɗum bangal neɗɗo ardotoɗo laamu hakkundejo o so won yeliɓe yo laato kaɓɓitiɗo woɓɓe kay yila mabɓe yo laato civil so ele wattu mo hanni wadde laamu hakkundejo o hakkillaji ɗi yo hakkunde lebbi sappo yettade duuɓi tati fadde joingol ɓeɗo golloɓe laamu hakkundejo o gubal CNSP kay numi yimɓele hewɓe bangal gollirde sirri ndenagu leydi ndi sécurité d'état gollirde ministére humanide condi leydi ndi ɓeydade e tendinoɓe kanko laamiɗo gubal CNSP
miccitoɗen wiide wakkati nde laamu o hippitali e leydi meɗen ndi hollitinde wiide yimɓele hewɓe kañum en nagga le nokku o le ɓeɗo yimɓele naggaɓe kanko ɗum woni docteur Boubou Cissé premier ministre omo wonno leno fa yettoyo laamiɗo assemblée national mo noddirta Moussa Tembeni kañe général Tahirou Dambélé ministre kumuniɗo kabaru soldat sibili leydi meɗen ndi kanko kumuniɗo kabaru sirriji o ɗo noddirteɗo Bemba Moussa Keita o do o yoppaka le hen hollitinide kamɓe civil en ɓe ka wattu joni won kentuɓe kohe muɗen ɗum woni kanko noddirteɗo ceble dramen fa yettoyo Ablaye Dafé kañe gon joppa wattu joni o ka fa hande fa kale hono kabaru laamu hakkundejo o wori leydi meɗen ndi hollitinde wiide ɗum woni kanko Mouhamed Ali Agga Leyda o yirtoyiki wonko mo haali dow hen keɗɗen ɗum woni ko bomo kankoɓe cifi dow hen to faccitago mumini sende bou
oto moƴƴani miɗen mbawi ewde jogolal laamu e juuɗe maggal paɗe en joppe transition o e juuɗe mabɓe mi hoolaki politicien en ɗum wona hakkille an ana hani garten nde saria so wona ɗum yuppude golle o e juuɗe militaire en wana ko modino yo hono yopudebe lamde e sembe yo dictature non pati haldun civil en bawa lamde leji mido mina wide rewbe en mbawi daranade dum mbawi lamde hono worbe e hakkine anka e ruska enjum ndarte suka la ko mo hakkine mo enjo a ande mi bawa yopudebe mo ana hani e keddodo sabe mbawi yopude bajuji lobbi MCN RFP ana le mun bande politique en ana cede wari ma wande kalda hakune mabbe e ibeka ka jababu fewu ne yalta hin sabe mi fami bi de cede o ibeka jinna tan
c'est pas normal
holitindi defa hande kambe janginobe jande do dowre be min noddirta universitaire embe be collectivité sa jewi le dido botuji jatti be ngatta kale hen kanko noddirta Ibrahima Eli Dikone o wi'e be jogi do hen hakkilaji lobbi ko be kani fabirede fa kebe fantare kedde mo kanko hore makko yo mo sociologue o janginowo jande do dowre ko mo sifi do hen
leeti dalaji di jonka noddal bi kan jotta ci minen janginobe universite ngaydi an holla jonka be jiddo wadde do ta hakkunde tambe wada be politique be kanye soldati en ko wete yono societe civile asu bale bale yono asu ngaydi be tan dun ka e min jatan be perdi sabu so leedi so jiibi kenni fu jangnoobe koliji mawdu ana ande mudu na kaani kayna na sanno deta sa mudu en dun gara kala hen ko miili no haani wode don kaari may duar tan dabar ko fi ko latto jan leedi ndi sinno be kawre e halaaji jogi be tembe ko wawade den dena ko leedi halaata jeewi kas dena ko ana leedi ndi dun be kaane kala hala mudu do gasirta kan do laamaade jondu dun du hala so soldati ma so yono civil kanya yono sa jeewi buikaaji keewi leedi tan jama o jukkirte ari wada golle mudum ko li ana udda roni hikala ana udda ndukuje kewde jaati e kolka wala sey onod watte yalla ko jande ko heba lawol don he kanyen no kabaru woteji di
sidio tamani humpitide fa faame halde fa hawre
on bo fo fe holitindi wiide wattu jono kambe won hippitimbe laamo mabbe non dirta fedde CNSP won non biibe laamo Ibrahima Boubacar Keita gasay sobe kippiti dun wattu jono yoga e dunki ande kay ko liti wiide wattu o jatte be gondi taade indi dun farde mabbe joddinde on laamo hakkunde ko non dirta transition fa kebe fam tare fa hande kedden ko mi moddine do hen
tegal bortingol mon arando nyalande kaldal do kabaru welter laamo an haani fuddude asaware garo sey sebeto kadduke ande kabaru politika ku leydi mali kolitiwide kaldal di ana wawi latade sababu taadinde joingol fedde lamobe leedi keso kene Sheikh Amadou Sidou Majjun
toti be jidi lamdude kala ngardo denno ndo wana fu timo juni e be farati be dorade tellaji be do jokorbe gubal CNSP be min mila fufu yo yimbe jangube denno ana hani be daro e darde mabbe pat fi be ngadana gor fufu ne wamuya soni be kuntani hore do sifa kabar o biltoto kanu jirami be ni en yama kabar o wasa fi biltade hono be jidirini
wonna dun kay woni hakkille andanbe kabaru neddaku le lady mali e wi docteur Kawele Togola janginowo e université Bamako holitiwide nafa mawdo ana e kaldal bibe lady mali dun latoto sababu waytere lamu wade no haniri
dido jora halaji e hononi gikeji batudunu be leedi mari fufu mbawa no 3D dum cende hore ko hasindina wallo kawtangal bi hertangal suni anen jogi sugulaji lam hakunejo latido an hani buiten sanne newa muaji di timata fewde e CDO sabi wana imade mabde fufu goni porroji e yela hakika be leedi mali
andon wiide faanda kaldaldi yo joinde fedde kando daranade lamde leedi ndi tiagalla samgol lamu ibeka sappo e jetti lewru utto jabindo
sakrabo holitinde wiide wattu jono wattu nangiri en juure dum woni faande miden joodi nokku noddirte do CICB fadje FE nokku yotere meden noddirte magazine de ana wara do e seeda wassalam farde meden tottuddo anteno kanko Mohamed Touré holitindi wiide wajibu tan sina kettineden do hono ko min noddirte magazine amen o ko yewtere amen de wattu joni dum yowirdo hono kabaru ha laamu hakkundeje o wori boto mo wonde wadde nokko noddirte do CICB gede de fu tawama li hen dum wono groupe gube cinnin e kaldal e kawrangal le leedi meden di fa yotto pelle societe civile kanye pelle politique en fu ana do hodo nafa mabbe do hen fa kedden famtade faande kedden Mamadou Samaseku
e wi hejaabe bal politikoji kewdi di do jodo halaji de hani hawrintinde bibi leedi Mali fuf yalla dabariji na hebe e kabaruji di njirwa no haniri keddana mamuru diko neddo URD
faama ko yimbe be kala sabbe ko wonko be mbawa wadde kambe wonko wana golle ma sorraati golle mum goddo wonto wana warde bilade laam sa dum fu le hokko dira hakkilaji le partidal le kaldal wonko bawde biltiri dum fu
ardibe fed RPM na dontani laamu tottado civil en no yawiri tiagal ido batuji leedindi keddana Abdourahmane Diakité neddo RPM yo wawde hawrintinde ɓiɓɓe leydi Mali rewɓe e worɓe dow tongande nde dabareji mbawata hutinede hoore e muɗum banggal kalati allaji goɗuɗi ley leydi ndi ndenno yo ɗam o totte no yawiri civil en so banggal baali halnen en pelle ONG ngaji rewɓe hono kafu eɓe dontani yo goto foof hawra dow gotum e ley ɗiɗo batuji yalla ɓiɓɓe leydi Mali na hewta jaam keɗɗana Dambele Wulimatu Sow kanko ardi kafu min pawi guike amen sanne e dow ɗiɗo jooɗa haalaji ɗi yalla laamu hakkundejo o na laato sago noon en foof ana hani soboyi waɗa e golleji ɗi laato ɗum nokku ɗo goto foof na hawra dow gotum e dow inde leydi Mali ndi diƴƴinidi leydi Mali mbawde hinnade yirwere mayri so banggal guɓɓe kaptoje ciniɓe talkuru jaam e dewral plateforme ɓe hollitina guikani batu o ka wattu joni o kay fay hunde ɓe andana heƴo golleji oɗo batu keɗɗenna Fahag Ag Mahmoud kanko o neɗɗo plateforme ɓe andana ko heewi e dow e ɗiɗo jooɗo haalaji asweere e ala kaku dontanimi oɗo battu balɗe ɗiɗi fayso tawi balɗe ɗiɗɗe ne famɗi e tongande kawral wangal laamu hakkundejo laatiɗo so sima kay nde doddi kala ngarawɓe batu o ardinde kabaru leydi Mali ndi yeeso kala koɓe gondi Bouchra Anna Diff yo neɗɗo sima so ni oɗo batu o waɗama e ley wattangol hakkillo goto foof sikki wala kabaru muɗum nafan leydi ndi ana hani ɓiɓɓe leydi Mali foof worɓe e rewɓe humca leydi ndi saabi e ley wattu tiɗɗo gonɗo e muɗum micitinen wiide yo humcangol hoore golleji hasidinaɗi goni gaɗetedi ñande asawere leydiɗi ndi foof batu goɗɗo na sarta ñalaɗe sappo e sappo ɗi lewru septembre o waruwru ndu bamako ɗo